manako te orokohanga o te māramatanga.
Akati e ngai we o te motu, a koutou e noho maina I teika Māui tikitiki a Taranga, a koutou kei ngā motu tapu, kei ngā whenua o Tarawahi e whakarongo mai ana, tēnei te pāororo o tō tātou pātaka iringa kōrero manako ki a koutou katoa. Kia rongo ai tātou, e tika ana kia whakanuia te hunga, e eki ana ki ngā taumata o Angi Tū, nā koia tonu ko te rongo I te reka o te kororia I a tātou mahi whakāri. Ko whakarei a te poho o Turia Smith Peke ki ngā kura tongarewa o te ao mahi whakāri. Hoenora mo te roangatu o tēnei tohu, kia rongo ai e pēhea nei te wairua o tēnei o tātou wahine toa ki te ao mahi whakāri, I ngā mahi whakāri a ahi kāroa. Turia e mihi atu ana ki a koe mihi ana ki tō whānau I tēnei honore nui.
Nora, papa, ngā mihi nui.
E mihi atu ana ki a koe, e mihi nui atu ana ki a koe me tō whānau. E upoko pakaru nei tō karawhiu I roto I ngā tau, ki roto I au mahi, mahi whakāri, mahi whakāta, mahi I ngā mahi. Hei pāinga mo tō whānau, mo tō hapū, mo tō iwi. Pare hauraki, pare Waikato, Ngāti Hāmoa kai te mihi atu. Tūria, kōrero mai e taupē hea nei tō wairua, o tira te wairua o tō whānau I tēnei honore.
Neki... I ohorere katoa, I ohorere katoa mātou, tuatahi I te mea kāre mātou kino. E hara I te mea kua mahi au I enei mahi mo te wā roa. No rea kāre au I kino mōhio mo enei momo kaupapa, mo enei momo pōtupi taonga. He oi, no ki te maringa nui ki te piri ati ki enei kaupapa. I ohorere katoa I te mea I taparoa, I tūreiti taku hono atu ki te hui popara. Nā reira I wehi au te wā, I hono atu au koe atu te wā mo taku kōrero. Nō reira I ohorere au I tērā engari, e hari kua ana mā te kotaku pānau. E mihi nui hoki ana ki te tā mātou tira o Ahikāroa I te mea I hiro I a mātou I tahi taonga mo a mātou hunga mahi mo a mātou hunga whakāri anō hoki. Nō reira I hari kua katoa ana I a mātou mahi.
Kā rawe, he haerenga a rōpū a tira tēnei nera. E turia e mihi atu anau ki a koe I tō ngākau whakaiti I a koe, ngākau mahaki. Engari, kōrero mai, ko koe te kai kiri puaki o Aotearoa. Kōrero mai tēnā tū mō tohu, te mana o taua tohu, te tike tanga o taua tohu. E tika ana taku kōrero mai, hea te wāhi ki a koe.
Kora tengoi e hoi mga New Zealand webfest, you know, no reira mo ngā hōtaka e kite ana koe I runa I te ipurangi. No reira, he honore nui. Ia kāreo te piro mo, he ua ua pia mo tātou te iwi Māori mo te kōrero mo e nei mo mo mea. Kā hua heke te tōta I te waka kōrero ai mo e nei mo mo mahi.
Ai, tēnā koe, Turia, he honore nui I roto anu I a tātou, ko tātou e mōhio ana ki a koe, ko koe e whakakanohi mai ana I ō rahi, I roto anō I ō hikoe tanga, I roto I ngā mahi, ara, tō hikoe, ko puta tō ihu I ngā, I te kohanga reo kura kaupapa wharekura, nā, kai muri I a koe ko whānau o hapū o iwi maha. Turia, nā, I te wā I uru atu koe ki roto I te huitopa nei, nā hakoa tō te kipakipa o te manawa rere rā nei. Ki hai koe I mōhio I riro I a koe tēnei tohu, kōrero mai. Ka mutu, tō whai kōrero I whakaritea mai, he kōrero, hei kōrero tanga mā.
Nā, kāri au I tino whakapono kariro I au I tērā, nō reira I takaroa taku hono atu ki tērā huitopa, ka hono atu au me kōrero au, ka tere mihi atu au ki te atua, ki te hinga mate me te hunga ora, ki te kingi, ka te ka huri atu mihi ki ngā kaimahi o Ahikāroa, engari kāre kore I mahue I au e tahi tāngata I tika ana kia mihia, engari ana te pāsukituki o taku manoa. He wai, he whea ko pai, I nga hea koranga kei roto, kaua rawa e pai ti reiti anō ki e ramumu kei papa.
Tēnā koe. Nā, I roto anō I au mahi kai kiri puaki. Kōrero mai atu iahi kāroa te rāno etahi. Kōrero mai kai tehea terenga nei tātou ināianei e mahi nei koutou. Me ngā whiako nui roto i te ao mahi whakari. Me ana koe harai te mea he tino roa tō mahi ki tēnei ao mahi whakari. Engari hea ngā tino whiako kuputa mai i enei mahi ahi kāroa.
Tuatai pia me kōrero ko te take i riro i au i te ratiranga, ai hara i te mea i au e tahi pia ko whakari, ko te mea noiho i au, e hara pia ko te mea noiho, engari ko te mea i au ko te reo Māori, koira te take i riro i au i te rakiri tuaki o Gio, no reira, ko te mea tuatai ko te reo Māori, tuarua, hanga pia ko, he mahanga pia ko ko puta, a kua e pānga terenga o ahikāroa, e kua whai anō mātou i tētahi terenga tuarima, hei tērātou. Nō reira ko Waimarie, ko Waimarie mātou i tērā. Ko te mea pai, ko te, kua pā mai, kua whakapā mai e tahi tangata e mātakitaki ana, e tahi o te hunga mātakitaki, e hehe ana rātou ki te aku i te reo, e hehe hoki ana rātou ki te whai i te reo, nā te hōtaka te take. No reira, koera pia te tino hua ka puta i enei momo mahi. Me te mea hoki, e ki te hoki ana i te nui o ngā kaipakari Māori e puta ana me te rawe. Ko te tangata e rua ngā kaipakari tāne i riro i a rātai te kaipakari tāne. Mm-hmm. Ko Tānu rawa ko Lionel tera, mai a Kura Theory, en ko Lionel anō hoki tera te tahi o ngā raukura o te aho matua o te kura kapipa Māori. No reira, e hariko ana te ngākau ki te kite i ngā raukura o ngā kura kapipa Māori, ki te kite i ngā kaipakari reo Māori e tutiki ana i ngā mahi i roto i te ao whakari, no reira.
Yeah. Kei reira, katoa. Yeah. ngā raukura, kua māi ake ki runga, ngā raukura o ngā kura kaupapa Māori, o ngā wharekura Māori, o te kohanga reo, kua māi ake ki runga, ko tō koutou reanga i nāenei e hine, e kōkiri nei, e para nei, te huarahi roto i te ao whakāri. He ha kai tu atu māu e turia e ia koe e whakaro nei e tau nei, e o waiwai ki te whenua. He ha tau e whakaro nei roto i ngā tau. Maha kai mua atu i a koe.
Ko Waimari au ki te pai wā i runga i tētahi pakuahanga ki a Thorn Street, hei te rātau, hei te koi tātea pia ka pita era. E hei a hoki anau ki te pai i ngā momo, i roto tonu i te ao whakari, i ngāri i takutaha hāmoa, he tino hiahia nōku ki te pai i ngā pakiwaitara, o roto i te moana nui a kiwa. Hāmoa mai, tonga mai, heahara nei. Me ngā pakiwaitara o te iwi, o ngā iwi, taketake, ahakoa, heahara, tērā iwi. Engari, ko taku moimoi anui, kia pita i a Aotearoa, ki te pai e nei momo mahi, waika hua, waika tohu, engari, ko te tumana ko, ka haere tonu e nei momo mahi roto i a Aotearoa. Kōrero.
Kārawe.